big beat. Always here. Always here. Always here. More music on thepiano360.com.
Masheri, nafunguli mote mayaka okota nanga Nazawa yo zawanga Nakupenda sana Nalingio linganga
Yaya nangai tolingana
Nalingio linganga
Mubali nangai tolingana
Nakupenda uminipendi
Nine wangai tolingana
Nakupenda nipende sisi kwa sisi tupendane Yeah, nakupenda nipende mimi na wewe tupendane moyo wangu upenzi wangu masherio joingie joingie moyo ni joingie karibu karibu ingia moyo masherio
Nunda kwea balala nendeka Nabali banisi bako Nabago bayewe wawangula Nabali kanga baluma Nabali nga batalaba Are you pay up on me? Wanna come in ya? Iwani mori yujumi Ateti mi atese mi Iwani ka Wanu waka
Come, I want to play for you. Some guitar. Come on. Come, I play for you. Some guitar. Listen. La 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 la. Yeah, la la. Yeah, la 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 la. It's very bombara. Joy in the air. Joy in the air. Oh, you're in joy in the air. Karibu, karibu. Bungia, moyo, masheri.
You wanna call me on 360.com.
You wanna call me on.